Thomas.com.
Trigger. Timo. Focus.
DJ Darmy. Darmy on the beat.
Wanzanga wabazira tabegula eh. Wagula mabenzina manyumba. Nili moyo, no wanda ni mafuno kuminkalila ni loyo. Yawa vema ni titila ine ni vambidi. Life yanga mabuku inga zule tembidi. Now who am I to stand out, not to say thank you. Cause in your reins my heart find it so peaceful. Ni vambidi batisi atikaliko. Siku tenzela batimuli tena lingo. Bena vafutika muma hospital. Ufuna usipae saza kondwa infa yo. So stay safe and I appreciate your God. Mazanga wabazira tabegula eh. Wagula mabenzina manyumba. Asante sana Nisa. Inenipazira tema biusi eh. Taweza mbili tima yuma. Koma simule pelo ni pasa moyo. Sunlight simu matama. All of ena vama tipa zisa ise no ma coin. Vankala teva tiplo misa ise. What's the point? We put them in your hands. Kulie fetinga tete. Non drama zobo shela. Kulie kwe tinga pite. Jimwe mweka vashie ma. Tinga trust it. Focus. Tre. Manzanga wabazira tabegula eh. Wagula mabenzina manyumba.